Kuoga mizio levo yake zinaga na vazi kwenye moyo wake. Yaleze magani zijipe tabu nisijizumbue mfanye kama ndoto. Ayo, 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 tu anaitaga mapenzi. Ayo, 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 kama ukipenda usibobe no chumia. Mna bingwa na zio ya kuvamia. Mwenzenu mimi changu kipenzi bia. Liacha ushanzi kutwa kushililia. Ay, nasaka hila, kipata ndo nsakedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka bwela. Ay, nasaka hila, kipata ndo nsakedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka bwela. Wanolizaka hivisho megi yao nitampostilini. Badu atangoja sana, walo nitongoza kana uliza hivijibu nilini. Badu atangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana. Wapo, 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 wapo. Kuna watu na mejeto. Wapo, 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 wapo. Kipinde kila unanyingi shida wali kupa moyo usichoke utashinda. Ya umejipata nasema unavimba. Avina muda uli usisha ndumba. Kuna watu wana roza korosho. Uleje kuku wa wale kikosho. Watakuzika na mawe kokoto. Na simiti wasieke kidogo. Ndo mambo ayo ya waja. Mabaya ndo wana ya waja. Mengine ya konya maza. Weza limumbe Mungu Baba. Na watu wanagira, wanawaza we kwa majila. Mbera mbira, watazubiri watangojira.
Wanauliza na leda walo tumejafika unini.
Bado watangoja sana.
Wanosubiri nipendwa je wacheke kaburini.
Bado watangoja sana.
Watangoja, tangoja, 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 tangoja.
Bado watangoja sana.
Watangoja, tangoja, 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 tangoja.
Bado watangoja sana.